Spider Rocks. Another one. Juvi Promotions. Next song. Up the beat.
Chibara chikute la bona kanula maso. Alabana babibia na yego kanula maso. Mwana kwe bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.
Bugazin obachi.
Game over.
Obachi,
moje
dongo tu bukuta bukusi. O muziki tugula fete sebato. Mili moje tu kola sikanye wadeja uko. Babuzi baje tule mako binuko. Tuyada waka unyamu na bote ba wenda. Evyo kuchakala mkwano vinyuma. Tuje kana kayimba kekubya mayongeza. Anasi na tokumba na weyangu wa. Kagala mbinuke. Hey, hey. Namba musagale. La bona canula maso, eh. Avana babibia na yego canula maso. Wana kwe bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.
Bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.
Konkanu za maso. Yetwaze kulava cinema, eh. We kali na game over. Wamazili na take over. Mujibara jawa no tumala mugunu nga tutumya guno. Baby na utasula wano. Tumala mugunu nga tunya na guli. Waita somba tasula wano. 1 liter. Bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.
Njagala baliko.
Ababitigira.
Namba basile kweni. Kwenini. Mdenye nyo bincha mula. Uliwaka watu chusa. Nakabina nyenya. Kawachika sibaraba wo. Boza Mr. DJ. Kwenyo mumba msanyufu. Nganaka watu chusa. Nakabina nyenya kwe. Kawachika sibaraba wo. Sound Mr. DJ. Chibara chikutela bona kanula maso. Awamano babibia na yeko kanula maso. Wana kwe bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.
Bugazin obachi.
Game over.
Obachi.
Take over.